Minisitule evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti eraze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abakozi abalina okuba mu kisaawe ky'ebyobulamu wano munda mu ggwanga okuba wansi ddala ng'egamba nti abakozi abali mu byobulamu wano mu ggwanga bali ebitundu 3/1 ku buli 10 okusinziira ku alipoota ya minisitule eno ekwata ku muwendo gw'abakozi mu bitongole bya gavumenti ey'omwaka gwa 2024 ng'eno yafulumiziddwa mu mwezi ogw'ekkumi omwaka ogw'edda ogwa 2025 abakozi 48 be bokka abakola mu byobulamu wano mu ggwanga songa ate omuwendo ogulina okubaayo gw'abakozi abalira ddala 15/14 ekirekawo obwetaavu w'abakozi abalira ddala 9/10 ku buli 10. Alipoota eno eraga nti eddwaliro ly'emitima erya Uganda Heart Institute ssaako n'erya Kkookolo erya Uganda Cancer Institute ge gasinga okuba n'abakozi abatono ennyo ng'ery'omutima lirina abakozi 10/10 ku buli 10 ku abo be lyetaaga songa ate erya Kkookolo lirina abakozi 14/10 ku buli 10 kati abaka ba paalamenti abatuula ku kakiiko ka paalamenti ak'ebyobulamu baagala gavumenti eyongeze ku nsimbi z'emisaala zeeteeka mu byobulamu kisobozesa amalwaliro mu ggwanga lino okufuna abakozi abamala batuuse obuweereza obusaanidde eri bannansi.